Samalu Sha Yamalu Mo Shamalu Bula Lamalu Bo Samalu Sha Yamalu Bula Lamalu Mo Shamalu A dugu 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 A dugu 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 gang A dugu 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 A dugu 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 gang A dugu 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 A dugu 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 gang A dugu 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 A dugu 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 gang Ke batla chiria dugu Au chiria dugu Ke batla midi wa dugu Au midi wa dugu Ke batla baby wa dugu Au baby wa dugu Ke batla sweet wa dugu Au sweet wa dugu 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 gang Dugu 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 gang Ke bausi ba rona Ba shapa di dugu Ba rinsa madimona Madimona Bo ausi ba next door Ba shapa di dugu Ba tswere sebunu se stout Yewe sebunu se stout E monate ka nama E monate ka letswai E monate ka lefura E monate e monate E monate ka nama E monate ka letswai E monate ka lefura E monate ka lefura E monate e monate E monate ka nama E monate ka letswai E monate ka lefura Barinsa madimona Madimona Bo ausi ba next door Bashapa di dugu Batwere sibuni se stout Yewe sibuni se stout Imunate ka nama Imunate ka nama Tutle mafetle fetle Amafetle fetle Ay silende mapensele Ay mapensele
Imunate ka lefura